Radio hijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiri wenchuti wakunze mwiri kumenatuko mwiri gani rovzino mwusi hano mwiri studio ingu mwiri kumena Joe Diani na hazwenge kuremeshu kigani ro mwiri sanga mwiri sanga mkunda mwiyumva kumirongo migufi ya shortwave kuri mwiri mutukumva mwiri Burundi no kure femi jana kane ni vitrevi tatu kwa tukumva mwiri Rwanda kwisi yose tui live kurezi tatu akaburungu radio achuvewa akaburungu com adresi ya Facebook ya atu Instagram na YouTube ni vewa radio ya atu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ibiryo bya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'inga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa kane w'indwi iheze ya makungu yarahimbaje umunsi wo kwiyamiriza umuco wo guca ibihimba vy'irondoka bifasha umufasoni canke umwigeme kwishima kuryoherwa igihe ariko ararangura amabanga y'abubatse mu Gifaransa bavyita mutilation genitale. Ishami rya ONU gitamagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo ritangaza ko abapfasoni baharugwa amamiliyoni amajana abiri bakomoka mu bihugu bigera kuri 30 ku mugabane wa Afrika na Asia bakorewe uwo mugirwa. Iryo shamwe igemeza ko unafise n'ingaruka mbi ku magara y'abapfasoni n'abigeme babikoregwa. Hambavu yo mugigwa udashigikiwe harundi uvugwa mu karere k'iyaga bigari witwa uguca imyeyo ukoregwa abana babigeme. Aho uyutandukaniye n'uwa mbere nuko ivyuko guca umweyo ababishigikira bemeza ko iyo umwigeme canke umufasoni awukorewe bituma arangura amabanga yabubatse neza. Uwo mugigwa ukogwa gute, hari ingaruka uba ugira kuba ukorerwa? Utwo tubazo ni tumwe mutwo tugiye guca ijya nino mu kiganiro muri sanga cuno munsi twabatumiriye mu mufasoni Dativa Mukamana abanshi bamwita Shangazi. Dativa, ugukora ivyo mwuga yabitoranye nk'umwuga ivyo guca umweyo imyeyo yabitoranye nk'umwuga asanzwe afasha kandi abubatse baba abapfasoni canke abashinga ntahe bafise ibibazo bijanye no kurangura amabanga y'abubatse. Dativa Mukamana ikaze ku ijugi Amerika kandi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Yego, murakoze cyane.
Akabazo ka mbere, ako kazina ka Shangazi ukitwa bivanye n'ivyo ukora canke kuko abasenge b'abantu kera barabigisha bitandukanye abigeme bagiye kubaka iyo bagiye kuja mu ngo zabyo, hari isano bifitaniye n'uwo mwuga wawe n'iryo zina Shangazi?
Yego, isano birahari. Undi Shangazi umuco wa kera cyangwa se mu bihe bya kera yari umuntu ukomeye cyane, yari umuntu ufite umumaro, yari umuntu w'umujyanama ku bakobwa bagiye gusaka. Rero ibyo zina ni uko nguko ryagiye kwisanganisha n'Isangazi kubera ko abantu benshi banisangagamo abakobwa, abadamu basanzwe bangisha inama bati ko tugiye gushaka, tugenze gute. Ngo rero zina bindisanisha n'uwo murimo nkora kubera ko Shangazi yari umuntu ufasha cyane abakobwa bagiye gusaka, abadamu basatse bakabura amahoro cyangwa se bakagira ibibazo mu ngo zabo. Shangazi ni umuntu ukomeye cyane, rero ibyo zina naho ngaho ryakuru.
Urashaka ko mu kiganiro muri sanga tukwita Dativa canke dukomeze na Shangazi? Reka tuvuge Shangazi Dativa basi. Ego nuko rero hanyuma dusigurire umuntu yumvise rino jambo ku nshuro ya mbere uguca imyeyo. Uguca imyeyo ni ukuvuga iki, bikogwa gute, bigakogwa ryari?
Murakoze cyane. Guca imyeyo ubundi ntabwo wenda ari igikorwa kibayeho ubungubu, ni igikorwa cya kera cy'umuco nyarwanda kuko ibi ngendi mu Rwanda ngo ni umuco nyarwanda kandi washyirwagamo imbaraga cyane, abantu benshi bakawukora, abana b'abakobwa bagiye gushaka bakiri batoya, ni ukuvuga ngo guhera ku myaka 12 kuzamura. Nta mukobwa w'ikigihe mu gihe cya kera utarabikoraga, kubera ko wari umuco nyine, wari umuco. Kandi uko bigenda bikorwa, uko iminsi igenda iza, uko iminsi igenda iza, abana bagiye babyiyumvamo, abantu bakuru bakagenda babaganiriza, abasangazo bakabajyana ahantu mu rubohero bakabafasha, bati batinyeyo gutya. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe umuntu ashobora kuba arimo kutwumva avuga ati gutinyeyo, ubundi ni ikinyeyo, iyo ngiyo isanzwe bakubuza ni inyeyo bwoko ki? Kuko umuntu wese ashobora kubyibazaho, hari igihe umuntu ashobora kuba atabizi. Kwa hari n'igihe abana bambaza bati se ubundi gutinyeyo ni iki? Ibyo bintu ni ibiki? Ni ukujya gutinyeyo kukubuza ni iki? Ariko ibyo bintu turabisobanura. Gutinyeyo ni igikorwa gikorerwa umwana w'umukobwa, cyangwa se gikorwa n'umwana w'umukobwa n'umudamu, birashoboka bitewe n'ikigeragezemo, cyangwa se n'uburyo abintu igihe abimenyeye. Ni igikorwa gikorwa mu myanya ye, ku myanya ye y'indangagitsina. Cyangwa ni ibice, ni udutse tumwe tw'umubiri dukururwa, tugakururwa hanyuma kugeza ku rwego nibura mu kigero nyine cyagenwe. Birumvikana wenda ntabwo nabona ko mbikubwiye ko ngo turakururwa utwo tuntu, utwo duce bikagera ku rwego nyine rwifuzwa cyangwa se rukenewe. Hanyuma umwana w'umukobwa asigaye kubikora nibura ari mu myaka guhera kuri 12 kuzamura muri 30. Ubu noneho muri iki gihe wenda bishoboka ko abana batarimo kubyitabira cyane, kuko umuco usa naho ugenda ucika, ariko turimo turagenda tubigarura. Umuntu akaba yari wenda ukajya kubona ukuntu umuntu arasatse, ntibigeze abikora kubera ko atigeze abimenya. Icyo gihe barabikora nabo bitaza. Nubwo wenda umwana wa 12 aba atandukanye cyane n'umuntu mukuru, kuko umwana wa 12 afite umubiri woroshye, wabibasha kuza byihuse. Umuntu mukuru yabikoze byose.
Shangazi Dativa, hama muri uko gukogota gukwega, mukwega mukoresheje iki? Imiti, iyo miti abaganga baremeza ko nta kibazo igira ku magara y'umwana w'umwigemi yabikoze cyane?
So ubundi iyo umwana w'umukobwa abikoze nta nubwo ari ngombwa imiti. Ntabwo ari ngombwa imiti iyo akiri mutoya, umubiri we uba ucyoroshye cyane. Ahubwo imiti ikenerwa muri cya gihe umuntu yamaze gukura atarigeze abikora, ajye mu myaka 20-30 ngo hakenerwe imiti. Iyo miti rero nabwo niyo kwitonderwa, ntabwo ari imiti iyo ari yo yose ingaruka ku mwana w'umukobwa. Biba ari ibyo kwitonderwa rero, ntabwo ari ugupfa gukoresha ibintu byose biboneye.
Iyo miti ikoreshwa kuri abo baba barengeje imyaka ni nk'iyahe? Iremewe n'ubuganga?
Ntabwo mbizi, kuko njyewe ntabwo njyewe nyikoresha, kuko hari igihe umuntu avuga ati bakoresha intobo, abandi bati dukoresha ibi, ariko ibyo byose ntabwo ntekereza ko bishobora kuba byiza, kuko uko ugenda abikora bigendera muri iriya myanya ye bishobora kumugiraho ingaruka. Kuko hariya ni ahantu horoshye kandi ho kwitonderwa, ntabwo ari ahantu hapfa kujya ibintu ibyo ari byo byose. Rero iyo bibaye byiza umwana akiri mutoya akoresha intoki ze bikaba byaza nta kibazo. Umukuru rero we umuntu akaba wenda yamurangira nk'amavuta ye nkabyo, birumvikana ko ashobora kuyo ntangaruka ashobora kugira, ariko ibindi byose ibyo byatizo n'ubo ibiki ni ibintu bitari byiza.
Wowe uvuga ngo wowe nta miti ukoresha, ni ukuvuga ko mu bo ufasha gukora uyu muco abakuru batarimo?
Abakuru barimo ariko umuti nkoresha nyine ari ayo mavuta y'inka, nta bindi bindi biba birenze. Ariko ntabwo ari byiza kuko ari benshi bajya bafata ayo mafu, nibyo nakubwiraga ngo bafata ibyo byatsi, kandi ibyo byatsi uko nari mu buryo gusobanurira ni ibintu bigenda byinjira mu gitsina bikaba byagira ingaruka ku mudamu cyangwa se ku mukobwa cyangwa uwo ari we wese nyine ubikoresheje. Rero njyewe mbasha kubimufasha nkamugira inama y'uko bikorwa, yansaba kubimukorera nkabimukorera birashoboka, ariko ntakoresheje ibintu by'ibyakazi.
Sinzi umuganga twigeze gukorana ikiganiro tugaruka ku ndwara zifatira mu mihimba zirondoka, aranavuga yuko atari byiza ko abana babigeme bakoresha n'amasabuni iyo bariko bagira isuku ibihimba byabo byirondoka, ariko uravuze ko ushobora gukoresha amavuta y'inka. Ayo mavuta y'inka ntaheza ngo amutere indwara y'ama infection afatira mu
ayo mavuta y'inka nta kibazo, ikibazo wenda no kuyoberwa kubikora atanirwa kubikora n'ubwo wenda kuba buryo bikorwa kuko nabyo ni ibintu by'ubuhanga wenda bikaba byamunanira kubikora ariko amavuta y'inka ntangaruka na nkeya ushobora kugira kuko n'ubusanzwe umuntu arayisiga arayakoresha mu buryo bugiye butandukanye.
Umwana mutonya ushaka kuvuga ko batangura kubimukorera ku myaka ingahe ga dati?
Imyaka 12 ubwo umwana w'umukobwa atangira kubikora.
Hanyuma kuri iyo myaka 12 ingingo z'umubiri ziba zamaze gukomera ku buryo atakintu kindi gishobora kuzotuma twavuze nk'ibi bitandukanye vya mutilation genitale aho baca ibihimba bimwe bimwe byirondoka kugira ngo umwana w'umwigeme ntanifuze ntanifuze umugabo ntanifuze ntazo kwigera ryoherwa mu gihe ko ararangura amabanga yabubatse bobo aho kuri iyo myaka 12 nta gahimba ushobora gukora ko kagazotuma agira ibibazo muri kazoza kiwe.
Oya, aka handi hano ushobora gukora ngo habe ha mu gihe ndaruka kuko ahufata abahanzi n'ubundi buhanzi kiretse habaye kuba umuntu yabimukorera ari umuntu utabiza akabimukorera nabi cyangwa se umwana nawe ubwe akaba yabyikorera nabi kuko hari igihe abana benshi bajya baza bamubwira ati tangazi mba numvise ibyo gukinyeyo ariko sinzi ngo bigenda gute ndibuka hari umwe nigeze kwakira amubwira ati rwose umuseri yarambaje se wakoze waratsindiye ndamwemerera ndavuga ngo narabikoze nta kibazo none wowe uzabanze ujye kwa tangazi none wakurebere ukuntu biriyese cyangwa se uko bingana niba bigeze ku kigereke cyane yacyo umwana aje ikintu cyambabaje cyane kitantangaza nasanze nyine yarakuruye atagomba gukururwa urumva rero habayeho gukurura atagomba gukururwa ni ikibazo gikomeye ariko iyo uzi neza aho ugomba gufata nta ngaruka na nkeya bibigira ku mwana w'umukobwa arakura neza umubiri w'uba ukomeye nta kibazo gihari kandi gisaza neza nyine bikazamugirira
Yego nuko rero Shangazi Dativa ntitwisangiza ikiganiro twenyine twisangira ikiganiro n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bari ku migabane itandukanye reka tuje ku mirongo ya telefone tubakire hama bakubaze utubazo dutandukanye tukifuza yuko ni ikiganiro cy'amagara y'abantu mugabo mwumva byerekeye abafasoni n'abigeme naho ufasha ngo n'abashinga ntahe nabo baba bafite ibibazo bitandukanye nimbura umwana w'umwigeme umufasoni uri kurumviriza ijwi rya Amerika kuri kano kanya ukaba ufise ikibazo ushaka kubaza Shangazi Dativa urashobora kutubipa nitwe tukwihamagarira ni kuri guteranya 1 2 4 1 9 9 1 guteranya 1 2 4 1 9 9 1 turahera rero kuri Jean Marie wewe turi kumwe ku murongo wa telefone Jean Marie ikadze uherereye uri muri Mozambique aravugwa makinga muri Mozambique
na mahoro
uyo muco uvugwa mu Rwanda aho muri Mozambique urahaba
turawumva ariko gusa ikibazo nari mfite cyane byinshi nabyo mbizinyanyifuza gusaba inimero z'uwatangaje ko mara ndamwumva cyane ariko ibyo nagomba kumubaza ni kumara imumbarize ubu nari nifuza inimero ziwe zonyine
hama izo nimero cyane
bo sinzi aribyo tuvugana ngo yatuvugana ariko mumfashije maze umunsi ariyo bidakunze nawe no kwihangana ntangora
naje reka tumubaze ko hari ikibazo afite kuzitanga Shangazi ngo urashobora gutanga nimero zawe kuri Jean Marie ari muri Mozambique
yego nta kibazo nazimo Jean Marie
0 7 8
0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0
gatanu
makumyabiri na gatanu
makumyabiri na gatanu dakwiye 0 7 8 4 1 85
urakoze cyane Jean Marie nizo nyene kugira ngo ntidutware umwanya abashaka kwazi bazubira umusinyiza ngaho Mozambique ego Jean ego nyuma ya Jean Marie turakira turase Jean Baptiste Jean Baptiste kaze
ikaze kuri Amerika
uherereye twaramutse turaza no kwirigo uherereye
mwe muri mu gitondo kuri mu Kigali mu Rwanda butwekure ku isa 10:10 ningahe
duga kwijamba kabazo kawe canke intererano kwa Shanga Dative
de Shanga Dative nawe namuramukije
yego nakwikirije
hanyuma mumaze kutubwira kuri uyu muhango wo guca imyeyo ku bakobwa akorwaga mbere ubu ngubu nyine ukaba waracitse ariko nkaba numva ko wawugaruye muranyumva
ariko arakumva duga ku ijambo
hanyuma umunyamakuru yari yavuze no kuwa mu bihugu bifite umuhango wo guca izimwe mu myanya y'abakobwa cyangwa y'abagore ibyo wagira icyo bitubwira hanyuma ngaza kubaza utundi tubazo
ushaka ko bikubwira kwiki
nabyo umuhango icyumara nyine urabona ko mu Rwanda ho nyine ni byo gucimye ibyakorwaga n'ubu ngubu bakaba ari kubikorera nyine igitsina gore mwavuze rero n'uwo muhango wo guca bimwe mu bice by'imyanya nyine myororokere sinzi nabyo niba hari icyo ababiziho dore yuko no muri Uganda muri iminsi yashize hari umuminisitiri w'umugore wanabyanze yuko akabica nyine muri icyo gihugu sinzi niba hari icyo yaba abiziho kugira ngo nabyo agire icyo abitubwiraho akamaro kabyo wenda kuba bikora cyangwa se n'ubu bwabyo hanyuma dukomeze kuri umuhango wo mu Rwanda
Shangazi ego sinzi ko ari cyo kibazo ushaka kukimwishirako
ego ubundi iki gikorwa ubundi turabanza tuba akamaro kacyo akamaro kacyo kuba gikora cyangwa uyu ni umwuga cyangwa se ni ikintu gikorwa hagamijwe kwishima mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ku basakanye abakera bo babikoraga mu buryo bwo kugira ngo bambare kubera ko nta myenda y'abagabo ariko muri iki gihe gikorwa nubwo wenda iki gihe nabwo batabyemeraga ngo bivuge bikorwa ubundi mu buryo bwo kugira ngo ari umugabo ari umugore bishimye rero abo bantu babica cyangwa se batabiha agaciro icya mbere ibyo ni ihohotera guhohotera umwana w'umukobwa cyangwa se w'umudamu ababica ni uko batazi akamaro kabyo buriya bamaze kumenya akamaro kabyo bamaze kumenya n'icyiza cyabyo ntabwo bashobora kubica rero nkaba ndimo gusaba abo bantu bahohotera abo bana b'abakobwa cyangwa se abadamu babata iyo myanya kuko nanjye ndabyumva wenda ndabibona ariko njye ndabyumva ko ibyo bintu birimo gukorwa ntabwo bazi akamaro kabyo kuko ibi ni ibintu bikomeye cyane kandi mu by'ukuri wenda nkurikije abantu ngenda nakira batandukanye usanga ari ibintu bihawe agaciro cyane muri iki gihe ku buryo umugabo akubwira ati yewe biramfasha mu gihe umudamu wanjye ntabyo afite mbaba bari bukoreshere uko bishoboka ibintu biboneye kubera iki arangarira akambwira ati biramfasha mu gihe ndimo akavuga ati yawe nubwo afite dutoya byari byose wabyongera bikaba birebire kuko biramfasha mu gihe kiriya gikorwa cy'imibonano rero abasibye iyo myanya cyangwa se ababica ni abatazi akamaro kabo
Jean Baptiste ubundi ibyo twavuze byo guca ibihimba bimwe bimwe byirondoka ku bapfasoni bivugwa mu bihugu bimwe bya Afurika aho bigwiriye cyane hariho za Sudani hariho kera muri Eritrea barabikora cyane nubwo bavuga ngo biko birahera muri Ethiopia nuko bavuga yuko baba bashaka canke babandanye bavuga yuko baba bashaka yuko umwana w'umwigeme utwo duhimba tumufasha umupfasoni utwo duhimba tumufasha kurangura amabanga yabubatse neza tuvanaho kugira ngo bashobore no kubarinda gukora imibonano mpuzabitsina bakiri batoyego hanyuma rero muri iyo imese ico cegeranyo nasomye nkitangura na gice ku masonga bavuga ko bigira ingaruka mbi ku magara yabo urumva hariho abakura bakaja kubaka iza ugasanga ico bita traumatisme barakigumanye n'ibindi yego
tugaruke kuri uyu muco wo mu Rwanda rero ubundi abakobwa nzi ko bawikoreraga mu gihe wenda babaga bagiye gushaka inkwi mu mashyamba atandukanye hanyuma ndagira ngo mbaze Shangazi kugira ngo atekereze kuza kuwukorera abakobwa batakiwukora yararebye asanga abagirana ibibazo bashakanye imibonano mpuzabitsina aricyo kibazo cyaba kibitera ahanini hanyuma araza kumbwira niba leta imwemerera yaramwemereye gukora uwo mwuga
urakoze cyane Jean Baptiste
ego
dativa mu kuvuga leta twumve n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yuko mwamukorana ngaho mu gihugu cy'u Rwanda wishure
Murakoze cyane.
Yego.
Wenda mereye kuri cyo ambasade none aho ngaha. Ubundi njyewe nabaguye ko nagiye kwisanga nisanga abantu benshi barisangaho. Nibadisangazi, tugira inama, ni gute watumye umwana nkababwira ngo bikorwa gutya na gutya, bikorwa gutya na gutya. Umudamu washatse wenda akaza akambwira ati mu by'ukuri umugabo wanjye bimeze nabi, arimo arambwira ko nse kuki waje saa tutaratinyeyo, yakwitekereza agasanga wenda ntigeze agira nyirasenge, ntigeze agira ba nyina wabo, mama we ntigeze abimubwira. Noneho yagera mu rugo rwe agahura n'izo ngorane zo kubibazwa n'umugabo. Noneho akaza akambaza iki ibintu byo gutinyira ni igiki, ko ntabizi, ko mama ntabwiye amubwiye, cyangwa se mama nta uriho. Urabona nk'ibintu byabaye muri iki gihugu cy'u Rwanda, abana benshi baba bari imfubyi, babura ababarera, bavuga abakwitaho, ugasanga umwana igihe ntabizi. Abo bana rero nubwo buryo nagiye mbona banyisangamo abantu n'abagore n'abadamu bose bakaza, icyo nkora rero kubagira inama nkababwira mu bikorwa gutya, bikorwa gutya, cyane cyane buryo inama nizo zabura, kuko kubibwira umuntu akagenda akabyikorera nta kintu bitwaye, kuko nta kintu kiba gikomeye kirimo, barabikora rero kandi bikagenda neza. Kandi iyo umwana ahamagaye cyangwa se umudamu akambwira ati urugo rwanjye rwari rusenyutse, umugabo yari yaranyirukanye, niyo kintu nagiye nakira umugabo aho mu cyumba cye n'umudamu akaba mu cyumba cye kubera iyo mpamvu, niyo kintu nagiye nakira umugabo yaramwirukanye ngo tugenda nyoko cyangwa se bene banyo gusindi bakugira inama bakubwira ibyo utigeze ukora, umwana akaba uri yajya niyo ava akaza akansanga nkamubwira nti bikorwa gutya, igihe muzabigenze gutya, umwana akagenda akabikora, nyuma akamumagara akambwira ati byagenze neza, urugo rwanjye rumeze neza, umugabo yarishimye. Icyo rero numva ari kintu nanjye kinshimisha cyane.
Hanyuma rero Gadati, mukorana gute na leta barakwemereye gukora, twumve n'ubushikiranganje bw'amagara abantu bw'ubuzima niko muvuga mu Kinyarwanda ngaho mu Rwanda, nimba mukorana kuko urumva n'ikintu gishobora kuvuga ati kigakorwa nabi umwana w'umwigema ashobora kugira ibibazo bijanye n'amagara yiwe.
Yego turakorana rwose nta kibazo.
Mugakorana gute?
Hello.
Mukorana gute?
Nuko turakorana n'inzego za leta nta kibazo, kuko tuba twaratubya ngombwa bihari nta kibazo.
Mbe wikorera he Gadati?
Nashatse kubabwira cyo ntabwo ahanini ari twe tubikora, ubwo mugira inama ukamubwira uti genda ubikore gutya, ubikore gutya, akagenda akabikora, cyangwa se n'umudamu akagenda akabyikorera. Ntabwo ahanini umuntu afata umwanya ngo arimo arabimukorera, ahubwo icyo dukora ni inama, inama, inama.
Hanyuma ubikorera he? Ufise ibitaro? Ufise
ibitaro? Kuko ntabwo baza ngo mbibakorere kenshi, ahubwo baraza nkabagira inama, baraza bakansanga aho mba ndi nkorera mu mujyi nta kibazo.
Yego, reka twakire na Jean Pierre ku yundi murongo wa telefone. Jean Pierre Ricardi,
murakoze cyane. Radiyo dukunda cyane, ijwi rya Amerika.
Uherereye ga Jambi?
Jambi ndi mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana, aho bita Intungamo.
Akabazo kawe kwa Shangazi Dative.
Cyane Shangazi, mbanje kumushimira kuko urebye cyane mu Rwanda, cyane kuri uwo muco w'abadamu mu guca imyeyo, usanga umukobwa utaracinyiye kugira ngo niyo ashaka umugabo kugira ngo azabashe kubaka urugo rukomere, biba ikibazo. Kuko njyewe ndafite urugero rw'umuntu washatse agahita asenya kubera icyo kibazo ko atari yaraciye imyeyo. Ndasanga rero rwose Shangazi, kuko hari abantu benshi arimo kubakira, kuko abenshi bakuze twebwe tuzi akamaro k'uwo muco nyarwanda wacu. Ubwo rero ni ukubishyigikira rwose, ni byiza. Gusa nagira ngo nanone mugere mugeye kuri kiriya muri biriya bihugu byo gukata biriya bice by'umubiri, ni ikibazo. Kuko uretse no kwangiza ubuzima bw'abo bantu, urumva baba batakaje kamwe mu duce tw'umubiri wabo. Kandi uko nabikurikiranye, nubwo ntabonye amafoto meza kuri interineti, nabonye kiriya gice bakata ari kimwe mu bituma noneho byashyize mu kurangura ariya mabanga y'abubatse, ari kimwe mu bice bituma kunezerwa bibaho, kandi akaba ari cyo bakoraho.
Rero
uwo muntu niba atakaje urwo rugingo, urumva abagize, uretse no gusembwa, abagize n'ikibazo cyo kuzanezerwa muri kiriya gihe cy'amabanga y'abashakanye. Usanga rero biriya byo nibyo kwamaganwa, nubwo umuco wacu wo utumva bitandukanye cyane, kuko twebweho uriya muco wacu n'uwa bariya muri biriya bihugu ndumva bihabanye cyane. Gusa Shangazi, reka tumushimire, tunamushyigikire, akomereze aho ngaho, kuko nzi neza yuko ibyo bintu harimo gukora hari benshi bibasha gufasha kuko iyo leta agasanga izo nzira taraziciyemo bibasha kumusenyera urugo kandi yari agiye kubaka nk'abandi ugasanga ntabashije ari bya byishimo birabuze ndetse n'umutekano mu rugo rwe urabuze ugasanga bisenyeye abantu
urakoze ugira umunsi mwiza Jean Pierre
Namwe
ego hari uwo duse ku murongo wa telefone atashimye ko uvuga kazina yasabye ko tumwita Kadafi uratwumva Kadafi yagiye none ga Shangazi Dativa hambavu y'ivyo bavuga ngo urumva uyo mfaso ni azo kubakuru rugo rwiwe azogira iki hacho bifasha bindi mu vyerekeye amagara y'umuntu
agombye neza
sabwe
hallo
ni hari ico bindi bifasha hambavu yo kuvuga ngo uyu mufasoni cyangwa umwigemeye iyo aciye myeyo biramufasha mu kurangura amabanga yabubatse bigafasha n'uwo baba bari kumwe hari kindi yindi ikindi ciza kirimo kuvyerekeye amagara y'umufasoni cyangwa umwigeme
icya mbere ni cyo ngicyo kuko ahanini umukobwa cyangwa se umudamu abikora mu buryo bwo kugira ngo ashimise uwo bazashaka cyangwa se uwo bashakanye kandi nawe ubwe bimushimise ikindi bituma bikorwa nyine nuko ari umuco nyarwanda ni umuco nyarwanda nuko ngo umukobwa utarabikoze namwita kuko ngo niba ari umuco nyarwanda bikorwa nk'umuco nyarwanda ariko ahanini bikakorwa hagendewe mu gukora mu gusinisa bo basakanye mu kwishima muri kiriya gikorwa kuko abenshi batabikoze abana b'abakobwa n'abadamu n'ibyo nababwiyeho ni gusanga nubwo wenda hariho n'abandi n'abasenya ku zindi mpamvu kuko icyo ngicyo ntabwo twavuga ko ari cyo gisenya ngo gusa ariko ahanini ukurikije wenda abagenda banganiriza usanga nk'umukobwa utarabikoze niba afite fiyanse akavuga ati tugiye kuzabana wenda mu gihe kizaza mu kwezi gutaha cyangwa se mu mwaka uzaza abanza kumubaza ikigiye ese watinye umukobwa niba azi ubwenge ahita avuga ati reka nibwirize niba atarigeze abikora bigaragara ko rero gishimisha uwo bashakanye ndetse nawe ubwe numva aricyo gifite imbaraga cyane kuri njye
reka hariho akabazo baturungikiye kuri telefone turakakubaza mu kanya mbwa tubanze twakire Eric yari ikikaze
kaza cyane
uhererehe
ndi Kigali mu Rwanda ko cyo kiragaramo
akabazo kawe cankererana
okay ndawanje gusuhuza umutumirwa
arakumva
yego
ibyo ira ura muhanga se cyo tujya tuhumva mu bice binini bya Afrika cyane cyane y'Iburasirazuba muri za Tanzania cyangwa za Kenya twumva uburyo babikoramo hari igihe bibabaza abakobwa cyangwa se bikababangamira mu mikurire yabo abanyarwanda nuhe mwihariko wo kubikora kugira ngo bidakomeza kubangamira abangavuga ariko bari kubyiruka ubu ngubu cyane ko mu minsi yashizeho mu gihe cyajangiye abakobwa aribo babyikoreraga ku giti cyabo
uri kuvuga yuko ariho abavuga ko bibababaza
cyane ko nko mu bihugu by'Abarabu akenshi tubyumva babikorewe twumva niyitwa rubozo
ariko uhava utandukanya ibyo gukata ibihimba bimwe bimwe byirondoka hamwe n'ivyo byo by'imyeyo kurumvise itandukaniraho rire
ndabizi cyane ko mu minsi yashize nko hambere abakobwa babikoraga bari hamwe buri wese akabasha gufasha undi ese nk'ubu ngubu umukobwa ukuze cyangwa se ukiri mutoya bahurirahe mu gukora ibyo bintu byo guca imyeyo uwo muhanga
urakoze ugira umunsi mwiza
aho murakoze bya Amerika
ego duga ku ijambo dative
icyo nshaka kumubwira ni uko wenda yaravuze ngo ibintu by'ihohoterwa ibi ni ibintu bikorwa ntabwo umuntu umufata ku ngufu ntabwo umufata ku ngufu ngo bajye kubimukora ni ibintu bikorwa na nyirabyo akabikora yabishatse ikindi kandi akabanza kumenya icyiza cyabyo kuko upfa kubikora atazi n'icyiza cyabyo n'akamaro kabyo nibyo nyine twakwita ihohoterwa yakagombye kubanza kumenya ese ibintu ngiye kubikora bizamfata iki ibintu bizamara icyo tuzasakana ikindi cyo kuvuga ngo habaho kubabara urumva byanze bikunze kugira ngo ufate umubiri uwukurure uzagere ku rwego wumva wowe wifuze cyangwa se ku rugero runaka mu bihe bya mbere mu minsi mike ya mbere arababara ariko kubera ko abazi ikintu ashaka abazi icyo yifuza aremera agasiriza agasiriza akabikora 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 bikagira ngo bikaza iyo amaze kubona aho gufata numva nta kindi kiba gisigaye ikigorana ni mu biza ya mbere mu cyumweru cya mbere ubwo aba arimo kubabara ariko nta wumufata ku mufungo yimukorera ku itegeko
hanyuma iyo kuko wanavuze uyu kwa rero nabashinga ntaye bahora baza kukwitura bakavuga yuko bafise ibibazo bitandukanye ico gihe hari gihe usanga ibyo bibazo bafise bijanye n'amagara yabo ubuzima bwabo batuma badashobora kurangura amabanga yabubatse harabusanga bivanye n'uko abafasoni babo bataba barabikoze niko mvuga ko tuvugana dutegura ikiganiro rwambariye ko hari n'igihe ufasha abashinga ntahe bafise ikibazo cyo kutarangura neza amabanga y'abubatsi hari igihe usanga muri abo baza bakwitura kubwira ko bafise ibyo bibazo harimwo ikibituma yuko basaba abafasoni batakoze uyo muco
yego abenshi usanga baba bafite icyo kibazo kuko nubwo wenda n'abadamu bangisha inama ariko n'abagabo akenshi bakunda kumpamagara kandi ati sangazi bashaka ko umusashiriza undi mudamu ukamugira inama ukamubwira uburyo ibi bintu bikorwa kuko ahanini abarwaniza mbwira ati mba mwumva bitagenda neza ntabwo bigenda neza kubera ko ibintu ntabwo umudamu yigeze abikora kandi izo atarabikoze bimbangamiye ni ibintu kose mu gihe atazabikora ashobora kuzanamuta baramwereza bakambwira asa no kuzamuta akajya kubishaka ahandi birashoboka benshi bajya bajya kubishaka ahandi yabona umudamu ameze gutenda yaratsimbara yavuga ati njye ntabyo nzakora akamuta akajya agenda muta akamuta mu ibanga akajya agenda abishaka ahandi akabikora ahandi kubera ko wa mudamu nyine atigeze agira gute atigeze abikora ibyo rero ni ibintu bibangama cyane bibangama mu bijyanye noneho byo kubaka urugo kw'abashakanye bibangamira cyane cyane abagabo abagore wenda bumva nta kibazo bakavuga ati si ubundi ibintu bimaze ikibiki ariko iyo amaze kubikora nibwo abona ikiza cyane abagabo rero bajya bavumagara benshi cyane nyirabigiye kunsenyera cyangwa azitukurya
ubona rimvuze yaturungikiye aka mesaje kiwe kuri telefone yadusabye kutagasoma sinzi impamvu yisubiye ko ariko n'uburenganzira bwiwe byose ni imana ikaze twaramutse uherereye ga byose
mereye mu Rwanda mu majyaruguru mu karere ka Gakenya aho bita ku Rutabo
akabazo kawe
bo hari icyo numvishe mu byo Shangazi Dative yabashije gusobanura yasobanuye ko kera uwo muco wakorwaga kugira ngo kubera abantu batambaraga ari ukugira ngo ubafashe kwambara bakikwiza byatumye ntekereza ko rero uwo muco wari ufite imimaro ibiri hari ukuba wanoza imibonano mpuzabitsina abayikora bakamererwa neza hari no kuba barawukoraga kugira ngo babashe kwambara hatekerezwa mise wenda ndabona ko impamvu wenda uwo muco usa naho wagiye ugenza amaguru make cyangwa se wagiye ushaka gucika aho si uko abantu b'ubu bambara noneho bakaba barabonye ko uwo muco utagikenewe wenda kubera baba bambaye bakikwiza n'undi ntacyo biba birababangamiraho akaba ari byo bari barahaye agaciro kuruta uko wenda bibafasha mu kuryoshya imibonano mbo noneho ikindi namubaza aza kudusobanurira iyo abikoreye umuntu fagitire iringaniki
reka araza kutwishura twumvirize urakoze cyane ego Dative atubaze twiwe watwumvise nabajingu iyo ubikoreye umuntu fagitire iringaniki
ayitangira abazize ngo bavuga ko abakera babikoraga mu buryo bwo kwambara ubungubu noneho akaba impamvu batakibikora ari uko babonye imyenda yo kwambara ariko ntabwo ari byo kuko impamvu wenda ubungubu umuco usa naho wari waracitse cyangwa se wacitse ni uko cyane turareba ku mateka yabaye muri iki gihugu abantu bakuru bari babizi babikoreraga abana babo bagiye ariko abari yarasenge bari abana babigaga abo bose twajya tubavuga rero uko abana babirera uko abana bashyira mu buzima bukakaye bukomeye umwana akavuka nta byagaka ukavuka gukura nta nyina wabo nta nyirasenge ndetse nta muntu wo kubimubwira uhari hanyuma wenda yagira ingorane ntabwo ari ingorane agasakuza mu bintu wenda afite uko yabimenye umwaka buri we ubimubwira ibyo biba byiza cyane burya y'umugabo njye mbwira abadamu niba ugize amahirwe ukumva umugabo abikubwiye bakubwira ati ibintu uzabikore nta kibazo uzabikore nta kibazo ni amahirwe akomeye kuko ntabwo yigeze abona umuntu ubimubwira ntiyigeze abona umugiriza inama rero ntago abubungubu kuba byarasetse ntago ari uko imyenda yabonetse yo kwambara ntago ariyo mpamvu ahubwo ni uko abantu bagiye basa naho abari babizi cyangwa se abakuru bagiye basa naho kubabura batugira inama hanyuma bigasa naho bitakaze imbaraga ariko ubu turimo turabigarura tugira abana inama tubabwira bikorwa gutya mu bikurikira ko igiciro rero ntago numva inama ntago zisuka
sabwe yari
mu buyambazire igiciro nangaho ndavuga ni inama ntago zishyurwa
inama ntizishyurwa ni ukuvuga ko ubikora kwa gusa
ni ukumugira inama akagenda akabikora nta kibazo
nta mafaranga waka baje kugusaba kubibakorera
nakuze ko akenshi nkunda kubagira inama bakagenda bakabyikorera kereka umuntu asabye ati wamfashije ukabinkorera
iyo rero ari umusaba
icyo gihe tuzavugana nta kibazo azaje tuvugane niba ari umudamu
hanyuma hariho ubajije ngo abahora bavuga yuko ngo bishobora no gutuma bikingira indwara zimwe zimwe zifatira mu himba byirondoka ako kantu niko gadate
bikingira
indwara zifatira mu himba byirondoka ama infection
ntabwo ariko kuko ama infection hanini ndabizi ko yandurira mu bintu by'amasuku nkeya amatuwarete amazi ibintu nk'ibyo kwambara umwenda w'imbere ndo utanitse ahantu hari izuba ibintu nk'ibyo rero ntekereza ko ntabwo birinda umwanda ntabwo birinda kuba umwanda
wakwinjiramo ikintu cyose kiza gikora ku mubiri gishobora kugira ingaruka ku bivanye n'umubiri w'umuntu uratoboza ugutwi cyangwa umwana ukamutoborera ugutwi ugasanga ugutwi kwe kurabyimbye uwundi ntikwabyimbye hariho icyo twita mu rurimi rw'ifaransa complication ingorane zishobora kuba iyo habaye ikintu cyose kibaye ku mubiri w'umuntu muri ivyo onye icyo kintu kirashika haraba urumva byabaye ko habaye utugorane nyuma yo kubikora
wenda abo nigeze kumva cyangwa se bagize kuganiriza n'abakozi bakuriye ahatagomba gukururwa barahakuriye nyine harabyimba habyimbye mbabwira ko bajya kwa muganga bakwiye nyine ahatarabugenewe niho bakuriye ariko ahabugenewe nta ngaruka na nkeya
biroroshe kubwira umuntu ngo ahagenewe n'ingaha ahatagenewe n'ingaha nk'abubwira inama ku matelefoni
ubungubu
ndi kumvuga yego n'ubu kumbure ko ari bumva bumenya uko bigenda nimba nta atakibazo kigutwaye
umuntu wakenera kumenya wenda uko bikorwa cyangwa se naho
nego tuzafise Emmanuel ku yindi murongo wa telefoni Emmanuel ikaze ikaze uherereye he gahemano
ni mesenge Emmanuel ndi Kigali mu Rwanda bo banze kubashima
yego ndakumva
hanyuma ikibazo nashakaga kumubaza ese ko mbona abakobwa b'iki gihe benshi ibintu nk'ibyo ngibyo baba batari kubyumva neza bitewe n'uko bamwe baba bahari bari ku mashuri abandi bari mu bundi buzi runaka ese ibyo bintu yaba afite nk'ahantu runaka yaba agenda noneho abo bakobwa nyine akaba ari nk'ahantu agenda basanga akababwira cyangwa se afasha uw'umusanze kandi ari ikibazo tubona mu Rwanda kubera ko wari umuco wa kera none waracitse ubu ngubu benshi ntabwo bakiri nabitekereje se ni izihe ngamba yafata ni ubuhe bufasha afite ku buryo yazagera ku bari benshi nyine kugira ngo uwo muco bongere bawukore nk'uko wakorwaga kera
ikibazo nacyo nabazaga ese mwazadutumirira nana nk'umutumirwa w'umurundi kugira ngo twumve naho niba icyo gikorwa bagikora nk'uko abanyarwanda bo tugikora abanyarwanda bacu bagikora cyangwa se nabo bafite ubundi buryo babikora ibibazo byanjye narise byarebye ngibyo murakoze k'umumwanya
urakoze kuri ico c'umutumirwa ku ruhande rw'Uburundi hariho ibice bimwe by'igihugu bikogwamwo Emmanuel urakoze ugira umunsi mwiza tuzogerageza turabe ko dushobora kuronka ubikora nka dativa kwemera kuza kudusigurira nawe akavuga uko abigenza ngaho mu Burundi reka tuzogerageza ugira umunsi mwiza ego dativa akabazo kawe ka Emmanuel
Emmanuel yavuze ko abana b'abakobwa muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe batabyumva batabikozwa harimo kumbaza ingamba zifite zo kugira ngo abana b'abakobwa bazimenye ugerageza kubisuka ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo babonemere zanjye abana benshi bagiye n'abadamu gutyo ikindi kandi aba bakobwa ntabwo babarengana kuko natangiye mbabwira ko batigeze bagirwa inama ntawugeze abicaza kuko agari mu to gufata gutya ngo bimubwire ngo kufata gutya ngo kurura bakurura kurura ibiti niwe umwana yifuza ko wanduka mu isazo ukamubwira icyiza cyane iyo yamaze kubyumva byaruke kumbire arabikora rero impamvu abo bana bandi bavuga ati si ibyo bintu bimaze iki bya kera ni umuco wa kera byakorwaga n'abakera mbese ngo ukabona ntabwo babikozwa nako bataganiriza badafite aba baganiriza ngo babwire ikiza cyane habonetse uburyo bwo kubaganiriza munasaraba hafi kugira ngo abamaze iminsi barizira basanga batuganira bamaze kubyumva rero ajya no kuza ageze yamaze kubyumva yamaze kumva ikiza cyabyo akazamubwira ati noneho ngira inama
ego turafise Louis Michel ku yindi murongo wa telefone ni Louis uratwumva
Ego ndabumva
akabazo kawe uherereye
he mu Kirundo mu Burundi
mu Kirundo mu Burundi haravugwa makenga ho mu Kirundo mu Burundi
yani hano haravugwa meza twiteguriye amatora neza
kwa gucana cyane mwe kwaraheze
ta kwaraheze kweri butwayo neza nyine tubanye n'abanyagihugu neza nyene ego
nuko rero akabazo kawe Louis
akabazo gye mfite none ibyo abakobwa bagirira ntangaruka mbi bifite
kandi ngaho mu Kirundo utwumva gute wewe
reka wumva kuri radio FM kubera twegereye mu Rwanda twumvira ku murongo wo mu Rwanda
ndindira rero yesho kuri telefone ya kuri FM uri kuratwumvira ko
Ego.
Urakoze.
Ego nama murakoze.
Ego dativa wumvise akabazo ka Louis mu Kirundo ngo ntangaruka nimwe mbishora kubamo.
Oya ntangaruka rwose igihe cyose byakozwe neza byakozwe uburyo bigomba gukorwa ntangaruka na nkeya bishobora kugira habe na nkeya.
Ego.
Ibintu maze n'igihe kandi ndabizi.
Louis Michel nawe nyine turi kumwe kuri ndi murongo wa telefone Louis Michel ikaze ndaho ndashima ni gute nawe
yari byiza
sa
mukunda kumbwira ngo si nkanga adresse Louis Michel ndi mu Rwanda mu karere ka Kamonyi
yashaka kandi no musi uratelefonye ngira ngo ni gake udutelefone utatubwira ngo urababaye no musi uraryohewe muri no misi uri mu misi yo guhembuka
ndeze mirongo cyenda ku ijana nishimye kuko niwe wakwishima bigirana ku ijana
reka tukwifurize yuko uzoguma gutyo nyene baravuze yuko iyo uryoherwa kenshi binashobora no gutuma uramba
urakobikirane diyane
nuko rero akabazo kuri shangazi dativa canke intererano
akabazo mfite yagiranye ari umuntu nengeze kumva uhambe wabuze kumbare ukire mu kirwanda yaravuze ngo rome enebo marigire ke la societe locale
umuntu ubundi
yavuze ku isano hanyuma reka nkomeze ari ukuntu umuntu aravuka rero tuvukaremwe n'imana ikamushyira hariya ahantu akaba amezi icyenda cyangwa icumi akavuka akaza yuzuye ariko kandi njyewe ngende ku myaka mirongo irindwi hano 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 ndakubwira nk'umuntu w'imana usibye no kuba naramubonye nta ibyo bintu biba bishobora kuba byarabaho kera muri antikite nibwo numvaga ngo sinabisubiramo ibyo bintu kera kugeza ubu ngubu umubwira uko ungana ntabwo bisindi n'aha ngaha ntaho ahubwo batubwiye ibintu byo gusiramura batwereka impamvu yo gusiramura buri wese ajya kwisiramuza azi impamvu nta gahato ntacyo ariko si koko kera bintu koko kugira ngo ufate umwigeme ugire ikintu umukoreraho aho biriya bintu ntabwo kaba ari ukumwibukira none se ukuntu aba yaravutse reka njye gufata umuntu inyamaswa iravuka uko ivutse ikabaho igakura ikabyara ikoroza ese umuntu niwe uvuka nabi ku buryo bagomba kumukorera iri ngiri ngo azakunde azaryoherwe azamera diyane nshya n'icyambi akabazo ka kabiri mbaza umutumye ndabazana indege ye ko mubona we uriwo muri iki gihe cya none ibyo bintu naba kera babikwigishije wabyize mu ishuri wabikuye hehe ibibazo byanjye nibyo ngibyo ndagushimiye diyane ndagushimiye nawe wamutumirwa
urakoze ruyimishe mu yandi majambo ngende mfashe yuko wowe uyu muco utawushigikiye na gato ruyimishe
rwose ntabwo mushyigikiye na mba
urakoze ugira umunsi mwiza ariko reka duhe akanya Shangazi Dative ku ishuri ugira umunsi mwiza uratangwe kudusakuriza
ahubwo diyane uwaza nibura tubwira ati nabonye ikintu gikuraho ebola akaza tubwira ati umaze imyaka mirongo
urakoze reka sawa Dowi Michelle ni telefone yawe ikira vuga nabi cyane gose hariho induru nyinshi mutubabarira Shangazi Dative amakenga kuri Michelle wayumvise ngo ntabyashigikiye impamvu ya zivuze sinzi ko hari icyo ufise umwicura yanabaje nakabaza ati iyo wabikuye wavyigihe wewe
nubwo wenda ntamwumvaga neza ariko ari bimwe nagiye numva arakoze cyane ni uburenganzira bwe buriya kumva atabishyigikiye kuko nta mpamvu yo kubimuhatira tekereza ko numva hari akantu gato yavuze ngo gufata umwana w'umukobwa ukabimukorera ubumuhohote nta muntu ushobora kubikorerwa ku ngufu nta muntu ufatwa ku ngufu ngo abikorerwe umuntu niwe wihitiramo akavuga ati ibintu ngiye kubikora kubera impamvu runaka kubera icyiza cyabyo rero kuba atabyumva rwose pe nta kibazo abantu bose ntabwo bumva ibintu kimwe gusa arabajije ati se bihe byagenze gute ni ibintu ubundi nababwiye ko natangiye kuganwa n'abana b'abakobwa hari ukuntu umuntu abaho akisanga ari umuntu afite impano niko navuga impano yo kugira inama yo gufasha abantu aba ngo ni inama ni impano y'imana imana yampaye niko navuga kuko impamvu wenda mbivuga gutyo ni uko nababwiye ko nagiye inganwa n'abakobwa benshi abadamu ambwira ati muye n'ikibazo kuko wa mugana wawe ntabwo wumva ibintu kimwe umuntu ashaka kuvuga ati umwana w'umukobwa avuga ati ibintu ngiye ntabyo nzakora nta mpamvu yo kubikora ntijye ariko yamara gushaka umugabo avuga ati ibintu kuko itabikoze ugasanga bibyara impagarara mu rugo rwe ibyo bikamukuye bo kuba ati reka ngiye kubikora kugira ngo urugo rwanjye rwubakike rero ibi nta kindi tubikorera izi nama nta kindi tuzitangira no kugira ngo ingo zigire umutekano niba habayeho imvururu cyangwa se gutandukana amadivorce wajya kureba by'ukuri wacukumbura ugasanga biraturuka kuri iki kintu
abantu baratandukanye kubera iki kintu nta mpamvu yo kutagira inama abantu bakabikora kandi nta cyaha kirimo nta n'iki kirimo
mbegaga hariho no hariho dutegura kino kiganiro n'uwavuze ko hariho n'umusenyeri yigeze kuvyandika ko igitabo kuryo burambuye ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ariko none gashangazi dativa abavuge nabo yuko bishobora no gutuma haravugwa ngaho mu Rwanda kibazo cimba inda zisama zitipfuje kubana bakiri batonye byo byo ntibishobora kuba bica bihamagarira umwana kuja mu vyatarare kurirwa gukora ugasanga giye muri ubwo busambanye hakiri kare
oya nta ibyo nta hantu bihuriye se nta hantu bihurira kuko uko bikorwa nta hantu bihurira no kuba yagira marari cyangwa se gutekereza gukora umwana kuko kuba bikora ntago bituma agira ubushake cyangwa se ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo byo kujya gukora imibonano mpuzabitsina nta hantu biba bihuriye abaye atwaye iyo nda cyangwa se abaye afite ingeso y'ubusambanyi akaba yatwara iyo nda yaba ariwe ku giti cye cyangwa se n'ukuntu ateye cyangwa se ingeso yifitiye ariko ibyo nta hantu bihuriye
yego turose na Laurent ku yundi murongo wa telefone Laurent ni mwiriwe nawe bite
bisaba kabisa
uherereye
bere mu nkambi mahama mu Rwanda y'abarundi kabisa
haravugwa makinga ho mahama
haravugwa neza kabisa nta kibazo abungu muri minsi dufite akazuba kabisa kaza kari kwaka nta kibazo
nta myiteguro yo kuja gutora mufise
sha ese nayo kabisa ngo twumvise ngo zatanzanye ngo muzi zitanzanye ngo zozigiye gutahago twebwe nuko sinzi ikibazo batatwitaho kabisa sinzi ubwo nitwa sinzi kuba batwereze n'ahantu tugatora kabisa mu nkambi
hanyuma rero akabazo kawe
akabazo kanjye rero mvise ye namubaza atese ibyo bintu baba ko numva ngo babikora n'abagabo bakifungisha muntu ariko hano mu nkambi abantu b'abagabo nabo bakunda kwitaho twamenya impamvu ibo bohereza abagore ngo abagore nibo barushe nibo bajya muri ibyo bintu byo kufungisha burundu
ariko Laurent turi mu kiganiro kimwe nawe uri kuvuga ibyo gufunga burundu ariko twe twari tubiri mu byo guca imyeri ni ibintu bibiri bitandukanye reka tugutumire kuko umwanya uri kuratujyana uze gucumbiza cyose kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewe wa kaburungu komu uza kuja handitse muri isanga
yego ndaje ndareba
yego turase bireme ku yindi murongo wa telefone bireme ikaze bireme uratwumva
ndavumva neza cyane
ahwerereye ni he
ndi Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda muri vire ya Byangabo
akabazo kawe kwa shangazi dative
ngewe cyo nagarukaho ni ukuvuga ngo kwa kira cyose cy'inda zitategurwa zitegwa abangavu aribo abapasoni iyo mbona umutukwe cyangwa se icyakorwa yuko bari abantu babatera inda
John nawe bireme nawe we ugiye mu byo tutariko turavugana ko n'ukuri bireme uratwumva yagiye John wewe uratwumva dusabe abariko baratwumviriza turiko turagaruka kuri uno muco mu gihugu cy'u Rwanda wo kubita guca imyeyo tukanabiroranisha ku magara y'abapfasoni n'abigeme kuko murazi yuko ku munsi wa gatatu ari umunsi w'abatwa mu kiganiro tugaruka ku magara y'abantu turafise John ku murongo wa telefone wa turi kumwe ga John
ndavumva cyane makuru mahoro cyane
ni sawa uherereye he
cyewe ndi mu gihugu cya Finland mu Europe.
Muri Finland haravugwa make.
Muri Finland turaho turashima ubukonje gusa naho uri ko buragabanuka.
Ariko baravuga ko iburaya mutakanye cyane nkuko byari bisanzwe mu myaka ya hera.
Ya, ubu biriko biragabanuka ukebuke. Ubu biragabanuka. Bikaze cyane nka kera.
Nuko rero akabazo kawe kwa shangazi dative twagutumiriye.
Yego murakoze cyane ndamusuhuza nawe nyene. Akabazo kanje nako mbaza kubyerekeye uwo muco nyarwanda ni kubyerekeye urabona cyane aravuga ku ruhande rw'abigeme ariko nagumye niyumvira ku ruhande rw'abashaka kurongora imisore cyangwa abagabo bashaka kurongora n'abagabo bararongora babiri batatu hari igihe ashaka kurongora mugabo ugasanga ibyo asanze mu rugo nkuko abivuga yuko washimisha umugabo n'ibindi mugabo ugasanga ubya umugabo na warongoye ntabishima icyo gihe ntangaruka bizana hoho nimba bari agerageza kugaruka n'uwo muco nyarwanda kuba nababigeme mbe no kubana b'abahungu kuko yatugiye ko ari umuco wa kera abw'ubu ntacyo bazi n'abana b'abahungu baragerageza kubigisha kugira ngo niyo basanga iyo mico batazi ntibizahove bizana ikibazo mu rugo nk'uko bizana ikibazo kuwabishaka agasaka atari ko bimeze ikibazo cyane cyane icyo murakoze
urakoze cyane rwose ubwire umunsi mwiza ngaho muri Finland John
Okay, murakoze namwe naho mubwire umunsi mwiza
yego Shangazi Dativa wumvise akabazo ka John muri Finland ariko aravuga ati abana b'abahungu murabibigisha nabo bakabimenya hama yagarutse no kukanzi kabaza ati mubivuga ku bana b'abakobwa hashitse igihe uyu mwana w'umukobwa akagenda kubaka akubakana n'umugabo atabikeneye reka ndamuhindurikiza akabazo birakunda yuko iyo yamaze kuziyomyeyo isubira inyuma ku buryo nimba hari kibazo kibaye akagenda kubaka n'umushinga ntatabikeneye bitazomusamburira ahubwo
warumbazize ngo tubigisha abana b'abahungu ariko wenda natangiye mbabwira ko impamvu yatumye ntangira kugira inama abana b'abakobwa ni umwana w'umukobwa yageraga mu rugo bitari byatangira no kuvugwa tutaratangira no kubyigisha no kugira ngo tugasanga abana b'abahungu barabizi baba bazi umuco bafite abo bagiye baganira nabo bakababwira bati uyu mukobwa yakoze gutya na gutya bigenda neza hanyuma umwana w'umuhungu akaba abizi wa mukobwa watabizi noneho uwo mukobwa yagerayo agasanga umusore yiteguye byabyo kundaza ko nta mukobwa w'umunyarwanda akazi sarakoze ibyo bintu taratinyeyo agira agasanga ntabyigeze akora rero aho ngaho ntagaruko biba byarigishijwe cyangwa se byarabwiwe abo basore ngo babikunde ahubwo baba babizi ahubwo noneho bashaka abo bakobwa batabifite ugasanga n'ikibazo ikindi kibazo yambajije uramutse yagiye agasanga biriho atabikunda se bibasha gusubiranya uko ntekereza ndetse n'abantu maze kuganira nabo nta muntu nta gitsina gabo cyangwa se umwana w'umuhungu bajya bangamiye bivuga ngo iyo amushatse agasanga biriho wenda abaye atabikunda birashoboka ntabwo mbizi nta kibazo bimutera kuko nta kintu na kimwe bimubangamiraho ikibi ni uko yagenda aho agasanga atarabikoze akazajya kubikora nyuma wenda bizamufata n'igihe kirekire ariko kuba atabikunda byo ntabonari numva bavuga ko batabikunda
hanyuma ntibyigera bisubira inyuma iyo bimaze kuza iyo umu
abenshi ni ababikunda abo maze kuganira nabo nk'uko ko nakira abantu benshi barabikunda cyane
nuko rero Shangazi Dativa turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro cacu cuno munsi tunabashimira ku mwanya mwaduhaye impanuro akajambo mwobwira abantu kuri uyu muco tubiruranisha no ku magara y'umuntu mfasoni n'umwigeme n'akahe
inama nagira cyane cyane abana b'abakobwa nkurikije abagenda nakira bafite ibibazo cyane cyane abadamu basatse batangije babikora ko iyo umudamu aza arimo kurira avuga ati urugo rwanjye rusenyutse mpita mbona noneho ishusho y'indi mukuru kimeze no kuba atarabikoze wakwakira umwe wakwakira abanga babona benshi bo guhamagara bati ibintu birasenyutse bimeze nabi bimeze nabi umugabo arimo arambwira gutya bumva ko ari ikibazo kiri rusange nagira inama abana b'abakobwa kwegera abantu bakuru bakabagira babizi batekereza ko babizi bakabagira inama bagakura uyu muti kuko niba agiye yitegeye ko agiye gushaka umugabo azi ko agiye kugenda neza kubaka bikagenda neza ejo yarangiza akabona baratandukanye akeza akanamubwira ati impamvu dutandukanye ni uko utigeze ukorera uyu muco ni uko utigeze utinyeza bitegereza ko aba yarabikoze byamufasha cyane kurenza uko yagenda atabifite
abantu
bagira ni uko bagerageza kuyikora batabishoboye bakaba bampamagara birashoboka bagira inama uko bikorwa hari abajya bavuga ati twe ko turi wenda mu
murakoze cyane rwose Dativa Mukamana batazira Shangazi yego yakoze na Fasil Gebe yegeranije amajwi hamwe na Engineer Diego bari kumwe mu hinga bw'ivyuma na Didiane nari Diane ni nahazwe ku izina ry'abagenzi banje ndabashimire ko mwatwumvirije naho butaha.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugukera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu.
Mananya kumviriza Ijwi rya Amerika.